shankisupplier.com.
Whoosh. Amini kwamba mtafili hapa nikiwa na lajini kama kawaida twende kazi
wewe kuja viwalo twende shit hapa
nipagano kijana ubaya gani alija
chota sawa
kijana ubaya gani
alija tafuna mwana sawa
kijana ubaya gani alija
chota sawa
kijana ubaya gani alija
tafuna mwana sawa
kuna lajini alija na ubaya gani
uko sawa
kuna lajini alija na ubaya gani
tafuna mwana sawa
kijana ubaya gani alija
uko sawa
kijana ubaya gani alija
tafuna mwana sawa
kijana ubaya gani alija
wewe
kijana ubaya gani alija
mama
kima kila wa DJ na ubaya gani
kama
gita wangu wa DJ na ubaya gani
kwa
DJ na ubaya gani DJ
chupo sawa
DJ na ubaya gani DJ
mwana sawa
DJ na ubaya gani
DJ
DJ na ubaya gani DJ
kwa
wangu wa DJ na ubaya gani kama gita wangu wa DJ na ubaya gani akenda kama na kwenda kurudi kama narudi tugea tena 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 DJ wangu tugea tena kule kule DJ wangu
kuzungusha
kuzungusha kuzungusha tena DJ kuzungusha 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 tena DJ kuzungusha 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 kule DJ kuzungusha
kuzungusha
kuzungusha hapa oh DJ na ubaya gani DJ
kutosa
DJ na ubaya gani DJ
mwana sawa
DJ na ubaya gani DJ
yupo sawa
DJ na ubaya gani
kelele hapa tayari kutoa mwana nyamara bana mpea
asa
baba na msafiri
kwa kazi masala wangu
shamba wewe kuelewa kuna radio ni bashiti hapa msewa show 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 mpaka mwisho tuone pale tuone kule tuone pale tuone wewe yani kio kweli na kupenda adija kolopesi na kwa kiamo kuni meshiba usilie jani po tayari kuiba usidondoshe chosini po tayari kupigwa na kumbuka pale kipindo kilichokea umekuwa tayari tayari kwa pole wadi wamefunga safari jisigano wamekolea pamoja na mavi walokuja kukutolea nenda salama tuachema na kuombea nenda salama tuachema na kuombea bila mapake sele mchumba utarejea tuone kuna mama utare kuna chote kuna chone kuwa mama kuna chano masubari kuna chome kuna chano masubari kuna chome kuwa mama kuna chano masubari kuna chome kuna chano kuna mani brambo wa kuna chano masubari mama kuna kera kuna chano masubari dada brambo wa kuna chano masubari mama kuna kera kuna chano masubari mama kuna kwa kuna chano masubari mwendo mana mtuwa chula mena penda gama kwa salani mtuwa chula mena penda gama kwa salaha mtuwa chula mena penda gama kwa salaha mama ukataka nyumbani kakwambia sina kwa mama nyumbani kakwambia sina kama unataka bodi basi nenda kwa jonsina kala unataka gari la kifari mwendo nane fanya paka na ito mtotari usiku silali maututu mambiachana ukezaba chachari sasa na yuta yalo nikuta mchuba meni kimpi ya polisa na nitaputa habari toyo
Na ubaya gani alija
yupo sawa
alija na ubaya gani alija
mwana sawa
alija na ubaya gani alija
yupo sawa
alija na ubaya gani alija
mwana sawa
alija na ubaya gani alija
yupo sawa
alija na ubaya gani alija
mwana sawa
ikiwa nawe alija na wale shalo ikiwa nawe alija na wale shalo mama ikiwa nawe alija na wale shalo ikiwa nawe alija na wale shalo mama
chuzi chuzi mzee baba
tungusha tena alija tungusha 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 kule alija tungusha 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 hapa alija tungusha tungusha Shakule, you are now a DJ now, Shalom. You are now a DJ now, Shalom. You are now a DJ now, Shalom. You are now a DJ now, Shalom.
You are
now a DJ now, Shalom.
Let's shoot ya, pa.
Baba gamoy, kia yo apo yo. Kama kwa idambe wako mtafili ya pa. Twende kazi apo uni wangu.
Tuone pa.
Apo hapo naluka, 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 apo hapo naluka,
apo hapo naluka, apo hapo naluka, apo hapo naluka, apo hapo naluka, apo hapo naluka, apo hapo naluka, apo hapo naluka, apo hapo naluka, apo hapo naluka, apo hapo naluka, apo hapo naluka, apo hapo naluka, apo hapo naluka, apo hapo naluka, apo hapo naluka, apo hapo naluka, apo hapo naluka, apo hapo naluka, apo hapo naluka, apo hapo naluka, apo hapo naluka, apo hapo naluka, apo hapo naluka, apo hapo naluka, apo hapo naluka, apo hapo naluka, apo hapo naluka, apo Wani andas tapo zuma kurea nas kuta tiso mwana umbe mashine bora mke kurea bora umbe mashine sana ndo najitetea mwana umbe mashine bora mke kurea bora umbe mashine sana ndo najitetea mwana umbe mashine bora mke kurea bora umbe mashine sana ndo najitetea kila show weda down na mwagala mama kubali sana viwalo leko mshamba wezi kurewa
kazi kama kazi nyingine usizalau kazi
chunky supplier.com